kunifanya niwe loko. Mapenzi kaya ni mbaya roho mawazo. Ninakufikiria usiku baby nikisinzia. Umenishika kama bonzo. Ay, kelelele, kelelele, kelelele. Wanataka mshenene, mshenene, mshenene. Wanapiga kelelele, kelelele, kelelele. Wanataka mshenene, mshenene, ey. Togota baby when you take it slow. Togota baby when you lose control. Togota baby when you take it slow. Togota, togota, ey, togota, yeah, ey. Nipeni kupe, nipeni kupe. Togota, ey, Togota, yeah, ey. Nipeni kupe,